ngalitshona ndicinga ngawe nangona umngam usahlula phakathi kwethu xa ilanga litshona ndicinga wena nangona umngam usahlula phakathi kwethu my love nangona ukude uthando lwam lukhona luwele intaba nelwandle nangona ukude ndihleli ndikuthanda akukho mngamuno wahlula iintliziyo zethu ndikhumbule incomo lakho luhle iifoto zakho ndizigcina kufuphi zindinceda xa ndikuswela kakhulu intliziyo yam ihlala isondele kuwe nangona lukhona luwele intaba nelwandle nangona ukude ndihleli ndikuthanda akukho mngamuno wahlula iintliziyo zethu ndiza kukubamba